Ɗoyo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Wattara to ɓoggi jande e fanu haala Mamadou Sama Sikou jango wali sakraɓe heeɗiɓe. Gollirde vérificateur général woytigue jogol kabaru faaba engrais e ley tongande nde memi haala jiɓu ko ɓuuri millions %6 capanɗe joyi e joyi e ley wattu demal rawtanen 2020 2021. Maroɓe dabaji ele nokkuji yogaji sahal leydi ndi na jogui sugula rafi toɓoji e wi mbiyen mallimiteo yo saabi weltere wakkati ka o hokki taƴorolla toɓoji kewɗi e ley ko warata ko mbiyen ndiɗo wattuji ɗi rewɓe mbiyen defoɓe Bamako ɓe na jogui caɗele coggu jaaɓa keso kilo goto yo fa mbiyen temedɗiɗi le nokkuji yogaji ne ɗi gooni semi kawaruji amen hande beeten talatare 22 août 2023. Bisimilla sakiraɓe. Ko ɓuuri millionji %6 e joyi CFA gooni mbiyen ɗi majjinaɗi ley kabaru faaba engrais wattu 2020-2021 to nokku office Niger. Ɗum ɗo na tonga e ley bindi horgol ngol mbiyen dow jogol office yontere ƴaɓɓine nde ɗum humpita laali tangara wonko heɓene keɗe fayi tonga Ousmane Niali Boule.
Ngo horngo waɗi ley nokkuji office di Niger hono mbewani ñon kolongo key masina kuru maari nde bugu e molodo kañe ley direction général e wi tongande nde commission ŋaji kominiɗi hokkugol engrais ŋaji paabirteɗi ley office di Niger dokkay wattu mbiyaɗo o ɗi engrais ŋaji ɓe koltiwiɗe yogaji ɗi dokkama fa 16 lewru septembre hitande 2020 goɗɗi ɗi dokka 6 lewru octobre hitande 2020 tawene bureau vérificateur général hollitiwide hokkugol engrais ŋaji paabirteɗi ɗi sini waɗi ko yaawi ɗum ana waɗa faare mo ɓeydoro keɓal nenno BVG ana darta e ministére humaninde ndemal tinno paɗitaɗugol waɗa dow hokkugol engrais ŋaji paabirteɗi yowrude e juuɗe sodirteɓe jaabuji ngo horngo hollitama le helloji 18 horngo waɗi ko ɓaɗoto lebbi joyi ƴiwde 14 lewru novembre hitande 2020 yottade 2 lewru mars ƴaɓɓino ndu
ñande akal sade mbiyen gouvernement Mali mbiyen yaltini ko ɓuuri millionji mbiyen tonngaji uñaji 15 engrais ndenno fanda muɗum yo faabade rafi engrais no ɓen ko mo holliti kamɓe ndemoɓe ndeno ɓe yetti sanne oɗo golle gouvernement ka noon to ñono tumbu to e sikaso holti wide ana hani fa hande mbiyen kabar wattene hakkilo saabi ɗum famɗani golle maɓɓe kanko Moussa Agmaha wonko heɓannen e dow faaba heƴaɓe amen keɗɗana fastasacitango Ousmane Niali Boule e Ali Sissé.
Ƴiwde ñono ƴaɓɓorade sigaso remoɓe jetti hoggol laamu koɓɓe tonngaji 15 engrais ŋaji ka eɓe darta e laamu o ɓeyde ko hokki ɗum
ɗum heƴata so a fondi e adadu yimɓel demoɓe gomɓele leydi laamu leydi ndi ana wawi wadde ko ɓuuri ɗum nde wakkati jon o coggu makko jippike cakuru makko 4,600 so a ƴeewi office di Niger o tam hoore nokkuɗe diɗɗi wontum to demal watte toniji 15 ɗi ka heƴata
Oumar Hammadoun yo ndemowo gonɗo tumbutu ko wona tiɗal bangal engrais woltiwde ko wembi o kasen yo bonandaji toɓoji
rowonde en keɓayi wadde kettal saabi ndiyan ɗam naati fa ƴaɓɓiti nokku to demal hoore watte to ɗu mo'intinaka jarindi ɗu ana haɗa ndiyan ɗam sorude yaade ɗi kanal ŋaji ɗi so laamu leydi ni wawi faabade men fewri e majjum ɗum lattu hunde nafoore
sanne
hollitinde wide remoɓe ɗe gelle ana darta e laamu o fiya dabareji yalla engrais ŋaji ɗi ana keɓe ko yaawi pati ɗum taɗa yottade ley nokkulle maɓɓe
sakiraɓe ndutu hakkillaji mawdu kabarjom bama bembe amen facebook e ndu twitter e wattu toɓoji gonɗe muɗum ley nokkuji kewɗi leydi Mali ka noon mbiyen rafi toɓoji enna tayka e ley ɗiɗon nokkuji ɗum ndenno ɗum ɗo mbiyen turri sanne kamɓe ndemoɓe e maroɓe dabaji ɓurfu gonɓe ley région ŋaji sahal ndenno ardiɓe météo holti wiide ɗum ɗo hallama no jaati e ley ko ƴaɓɓi wiide tarif nata e toɓoji ɗi ka noon caggal muɗum no kewɗi heɓete e ley nokkuji kewɗi kanko Aboubacry Agmamedine yattara wonko heɓene keɗɗa fayistango Ali Sissé.
Le sahal leydi amen ndi le région ŋaji Tombouctou kan e tawde ni yimɓele gonɓe toon ɓe ka holliti wiide rafi toɓole nokku o ka ana wembini ɗum en sanne durooɓe hewɓe du fuu holliti wiide annda fuu hono watta fa wurna dabaji mu emle on ɗo wakkati toɓo ka ana fanɗi ɗon ɗum kutteje muɗum ana yettomen sanne min ngala jikke lobbo feewi fewde e ndungu hitaani hikka homo fuu ana anndi ka so uttu ka ɓammi fa naati fuu ndungu haala muɗum ka ɓadi ke timmude wakkati wulaare min pewti jom e nokku amen o ɗon miɗen jogi ciɗɗalaji kewɗi dabaji amen fuu ana wondi watude mali météo ka ka holiti wile dum yo sabi waita gol wakati ono lewe kanko Ismaila Kumari komando hune fu ko wodan tobo le nokku mum nodirta mali meteo ebe jondire toboji moudi le nyala da garode garoji latad sababu itule dum to
meme
fay kenyam tobo yubama le region aji nayi lede amendi doni Tombouctou gawo kidal tobo gaddo le dido nokkule ana unna berne dum ana holita wile le nyala da garode sukulaji ko woni yimbe be ko waram timmude so Allah jabi
inshallah
haya fade nem duro fayo to demo bele nuko o ka wajibi kina tawre munyal
den karngaji kamngaji kewdi na kada jabbade wonani jon en kabode do dati yogaji sa leddi ndi den no yu tatol duanza boni gawo madun muti tumutu fangude bamara mawde nono alhali turdo sanne dawbe hewbe ndar lam ko be fidi dabare mbien no yawiri fandele kabaruji di bamako do ben tugu jabake cho yu fa hande sugulale lumoji in kiwdi yu fa ben tema didi nukuji yogaji ke jeyobe holiti yu sabi dunugol yu sabi dunugol ben kulentreji e kanyo dun yaltingol di do jabaji di le kirudirde medan hono lagine iko godde ben jamarande kay nadar lam kobe fiyande dun no dabare no yawir alima yatra wonko heba nyake da fasango Ousmane Nyalibuli e Alcisse
le lumoji medina kura 15 ans bugu le commune dida bo bamako ko gabu sotete dun nyamu yogabe kay cultivide halafu ngala kasen soda sotte en kanyen cultivide tidugungul wana heddi mo en iwrata
didon ma o fayoto passé o anatiide san so awaddi do marchandise ngajima ko njobata e transport fayoto didon ma miloji sappo e didi dun sabi so choggu jaba o didi arande jaba o ana itteno olan maroc egypte ko dum dari ko dum wadi so jaba o hore chugum dum beedi sa
jaba galea
holtinde wi dejjun tiidi sanne nyaamo bo ana darta chuggo boyte e wi mabbe fotire wawa yaade caggal de hunde
so gonga alla o somaaji ka wawa somede fini de nyalo mo hande minen ma rawbe le defobe hol sun dokkam chuggo somaa amen mi anda funo mi ngatta o waram jilto daali lumo o anda ta ko chotta jaba abada kilo mudum yotta ki teme didi sefa
holtinde wi dejjugo kulle kecce godde hono tomati persil ceril e poivron dum endu beedeke
to kayul tun hultan widi ko baddi unyaaji sappo unyaaji jo himbele himberna sifa galleji temaji temde ngen unyaaji didi temede jeegom chapande jitti men gonni gonbe le farati yolbere le cercle kajuru nono kabar mudun hallama wattu kawrtal gallandini commissaire secret alimentaire to kajul tun e takite yontrende nono ngari e odo bot o woni ben chapande jo himbele iwde sous préfet en yotade maire en ardibe serusingaji ben halnan en rewbe ardibe e jokolbe ardibe denno fuf wirli ko min ngaji kewdi selkir o e wardi odo batu yotr meden zoom sir hande na yubi do ben taguji dunnobe katakatani ngaji bamako do hewbe mabbe ben tidinta fey sareji atidi e hakilo mabbe dun do yo kekki non aissata jara wonko ben hebani ke do festango alcisse
motoji koyde tati dibi noddirta kata katani ngaydi kana tayke nukule de fule leedi amendin so an jiddo yida di fa heewa fu imma njottoda nukum am noddirta place nyono bamako do dido motoji farfu wala e mudum wakati kinyon tanko hollata wiide be garfa be celta du atama wala hen be celtirano be kebi fu jungo nyamo na jungo nano so ebe ardima ebe doga fayno be kana dogirdo do dati di hono no be nyamira be wadde dunni yoga mabbe ka hakkune lawungol jati won ko dogata so bammi fa keppudo ka wala no ngada koy wajibe kena jokka e mabbe so wana dum be bonnante mobile mada be jokkintina hendu wiide jafoda be tan muraaki koy accaaki dum tan woni hala mabbe on tayki kedo dati di dum donnobe dido muto kata kata ni ngaji ana bili hem rajoji mu em dibe jinnata no be jidiri so ala caggal mabbe an jiddo bettaade klaxon ka ittetaabe don koy haya be paama donnude muto ko dum tawa fuule galluje mawde ka wom sariyaji kan ittedinede le hem dido sariyaji ana wodan himbe le fu donnobe dum latige mobile moto na du ko tawa fu do dati di waw hala em holiti wiide neddo ana hani hannude bawde mudum to wobbe ko mun ko fuddata
ewa sakam pro video katene kabalu jame hande mi ton tan waw satum tadi yewtreji sutamani ben e do application mudum yo bangal play store o sede yewtre me magazine yewtere meɗen magasin hannde yo Mali Kura eɗen yowi dow tealaji talki ɗi jogi mbiyan kamɓe malinkoɓe gonɓe caggal so ɗi ɓe anni heɓude ɗiɗo talki madaram muɗum e tampere muɗum wala ɗo haaɗi ndenno ɗum ɗo waɗi ɗum e wattu mo mbiyan battu moɗo waɗama dow kabaru gonɓe ɓiɓe mali gonɓe caggal yalla dabreji ina heeɓe e ley jogolam mabɓe ndenno oɗo mbiyan kabaru o imadaram muɗum waɗi kanko Ali Cissé nden e ley oɗo magasin Mali Kura ndenno keɗɗena fustango min e makko yo en ñalle jaam eɓe ni kewi ɓe leydi Mali gonɓe caggal leydi ndi juuɓiɓe telaji ɗereji ley nokkuji ɗiɓe jooɗi ane ɓeɗo Mamadou Coulibaly waraje jakkite e Diafa Bathily ɓeɗo foof France to jooɗi goɓo o waɗi imadara yala ƴewtade bindi ñande nde o fini ana wara duuɓi kewɗi hannde ƴitogo o onko woytike taadefi e ley golleji ɗi
wonko ɓe jeggiti wadde ele ñalade ɗen pinumi mi yeehi fa min tampi fale ñalawma hannde o ɗum heɓanaka jogolen ɗum ana handini kam ɗo saabi min wawa heɗintinde passeport am mo jogimi o min fuu miɗo ñoƴƴodirno ɗon won dokkanoɓe rendez-vous kannoɓe warde ana heeɓa balɗe ɗiɗi ɓe fuu ɓe gari ɓe tawtodirɗo ñalawma goto fuu ana jiiɓi ɗon so aɗa hasindini e ɗereji maɗa mawori hitani hikka kanɗa fuɗɗe immadaragono
fedde humninde ɓiɓɓe leydi Mali gonɓe caggal ho conseil malien extérieur anditi jatiwide ɗiɗo telaji keɓal talkina goodi Mamadou Lamine Bane yo goto ardiɓe ɗeɗo fedde mim siti ko sériyaji hanɗi humcande hoore oɗo kabaru o jamiraka fa hannde
yimɓelle jogiɓe kardantiɓe inɗe mum'en wala ele talkuru kolitowo noɓe pini jiɓɓe waytide no ɗum wordi fa tawe ele wi saria honon état civil o holitirini ana wawno waytidde ɗum wom projet sariawol ɓamanogol jafinono ɗum nde wakkati projet o heɓa ƴaɓɓaɗe golle majjum tarihe lawol ɗum mettimen sanne
fedde wonde hay mode hakkeji malikoɓe gonɓe caggal CSDM go hakkille goto jogui horejo ndeɗo fedde yeeli yo limtagol hertagol ɓiɓelidi Mali gonɓe caggal waɗe yalla gotoɓe na ɓeyda hewde keɗɗana Mamadou Chérif Faydara kanko horejo conseil supérieur diaspora Mali
surtout nous avons miɗen limgal gongal waɗa ko nawiri banggal état civil yalla adadu malinkoɓe gonɓe coola kamɓe wotude ana heeɓa ɓeydade le yuɓɓa inɗe gonɗo ɗon ɓe ñalawma hande o adadu malinkoɓe gotoɓe hakke millionji jetti kañ ko fawi malinkoɓe jooɗiɓe sella gonɓe hakkunde mabɓe ɓettita ko temeɗe
jeeɗiɗi
ministre kominiɗo ɓilleɗi Mali gonɓe caggal ɓe dumno mimi haala ɗiɗo telaji ɗi yalla biltude ɗi kanko hoorejo ndeɗo gollirde hokki taƴƴural wiide immadaraji ne gondi funcinede hoore keɗɗanna Moussa Ag Atayer kanko woni ministre ɓilleɗi Mali gonɓe caggal
ko wembi honoraɓe amen malinkoɓe jooɗiɓe sella yo hunde ko haɓɓi hoore sanne gouvernement leydi amen ji mbiɗa andi won tiɗɗalaji yogaji ɓiliɗi e heɓugol talki yogaji hono état civil fayeto numéro nina yogaɓe ɗo wi carte nina mbiɗa yiɗi waltinde hakkillaji malinkoɓe jooɗiɓe sella wiide gouvernement leydi amen ji ana wondi wadde immadaraji ɗi wawi fu yalla ɗum ana heɓene jogolan mi haltanamɓe ndu wiide suudu ministre kumaniɗo lamorɗe ɗi leydi amen di fayeto suudu ministre kumaniɗo sariyaji kae hakkeji ɓiɓɓe adama en koyɗe muɗum ana e golle o yalla iɗum heɓa lawol ɗe ñalaɗe garoɗe jababu ko hasindina banggal oɗo golle waram heɓede
mbiste wiide ley kartal manggal malinkoɓe gonɓe caggal gaɗagal yontere jaɓɓine nde yilaji kewɗi hollitama ane ɗiɗo yilaji newa muya juɗingol gollirɗe ɗe ɓeɗo ɓiɓleydi Mali jeeli wadde ministre okay hoki taƴrol wiide ko hawra dow muɗum ele ngal ɗo kartal ngal jeeɓatake